Jody.
Kaka Empire.
Muziki made this beat.
Nisha control. Ukizunguka tunabaki on hold. Na siyezi ficha local man anakimbizwa kote ni on sport. Hawaamini ninaweza support all of your vibe and all of your flavor. Ushani wai imebaki uwe wife, siwezi shikilia tena. Itabidi kesi badaya ya yeah, yeah.
Sindindindi kama Lady JD. Waitanipe JD. Mtoto fulani anafanya ni daydream. Driving me crazy. Katoto full bando. Kana maskando. Misiwezi mweka kando. Kamili gado. Mama sitate amo.
Kesi badai. Kesi badai. Kama ni pingu wani seti. Kesi badai. Kesi badai. Umesha amua ni mekuchagua. Kesi badai. Kesi badai. Kama ni pingu wani seti. Kesi badai. Kesi badai. Umesha amua ni mekuchagua.
Baby, I've been feeling your vibe, got me feeling so hot on the daily. Girl, I won't lie, I could do anything for you. Tell me what you want, I'm gonna do. Missy Jali Kesi, kani pingu, wache wani sesi.
Kesi badai, kesi badai. Kama ni pingu wani seti. Kesi badai, kesi badai. Umesha amua, nimekuchagua. Kesi badai. Kesi badai, kama ni pingu wani seti. Kesi badai, kesi badai. Umesha amua, nimekuchagua. Kesi badai, kesi badai. Kama ni pingu wani seti. Kesi badai, kesi badai. Umesha amua, nimekuchagua. I'm loving your confidence. I can give you providence, yeah. I'm loving your confidence. I can give you providence.